Yeah. Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers, .co.
Alright. Sleeping sons of Jacob, yeah. Rats. 400 years ago, 400 years ago, you answered to Pharaoh call. Chitunzi cha mavuto, chitunzi cha mavuto, that is your name no more, no more.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Chino chalo, chino chalo, chasoba chilungamo. And mighty men shall fall, and mighty men shall fall, but the vision lives on, lives on.
Africa, niwe olimba,
niwe olimba.
Africa, niwe olimba,
niwe olimba. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Muchipingo chatsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watsopano, revolution is all I know. Muchipingo chatsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watsopano, operating in overflow. Muchipingo chatsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watsopano, revolution is all I know. Muchipingo chatsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima watsopano, operating in overflow.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Niwe olimba, olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima.
Africa niwe olimba,
niwe olimba.
Africa niwe olimba,
niwe olimba.
Africa niwe olimba,
niwe olimba. Niwe olimba, ninyali mumdima.
Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers, .co.